zebase kansobe mpona mpona nga tampulira kwakirya kube kusimu kusimu kibeera kyangu okumunyonyola naye nina kyenebuuza sente y'omukyala bannange eragawa onaakola nange nkola naye tasobola kusonyiwa yatoolumuluti ezokameza natazisaba ezokameza nazevamu
Nechibiriti nechigwamu nokubira nande